Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Nisa mbula vinaka, o ni warorongo ti o mai ongo, ena non da program wou sa mai tawodhi, na Radio Viti, Waira Rapa, ena mbiau liva, Ero FM, XS, Waira Rapa, tiyo sangvul karua po indi Vitu Fama, ena kena wawalangi, Ero FM, XS Radio, Waira Rapa, 92.7 FM. Nanonda e vakangawakealo, chone e va, tiki na indua kina tini, o chisu ke na elewa ni Samaria. Era sarongoda na farisi na nona saroi ira, ka papi taiso takira tiko elewa vunga dhake, Na tisai peli o chisu mai vei choni. Ia sasenga ni vei papi taiso taki o chisu o iratunga na nona tisai peli. Nisa rongoda ongo ko chisu sangai mbiuti chutia kalesu tale ki kalili. Kasa tiki ni nona ngauni sala na loma ni vanuo Samaria. Sama ni ado saro chisu ke nandua na koro ke Samaria ka edhana o saika. E voleka kina tiki ni vanua ka solia o chekope vei Josepha na Luvena. E tiko kina nai keliwai I chekope. Ia ni sao oda ena taumbali o chisu sangai lakindambe toka ena mbati ni keliwai ni rauta na tirika rua na kaloko ena singalevu tutu. Sangai lako ya ni kikea endua na eleo ni Samaria me lakitaki wai kasaka wa o chisu. O kerea manda meu ngunu, ertou sa lako tu na nona tisai peli, me la ki voli kakana kina koro e na ngaunoea. Sangei kae wana e leo ni Samaria, e roa waka dhaba veiko, ni o kai chutia mo kere wai veiau, ni u e leo ni Samaria. Ni sa senga ni rao veira na chiu, me ra waka yangataka vata na mbilo, kei na itakitaki era sa waka yangataka, Na kai Samaria, sangei sauma ko chisu ka kai wua. Ke waka wale ngā o sakila, na isoli soli ni kalou, ke koea sa kere ngunu tiko ongo veiko. Ke o sa kere kere wua, ena solia veiko koea, na wai nimbula. Wasa nituranga la viti mai, ena wala tambu ni wasa waka viti, wakandeo taka na South Pacific Bible Society, mai suwa, ena runa ndolu tinika rua.
Thank you.
bula ni mata vina kamai. O ni warorong tinga mai ongoe na nonda programu Radio Viti Wairarapa e na Aero FM 102.2 Access Radio Wairarapa. Ongo ngana nong ninda o ni vingaravi e na vasa waka viti waka mbula tinga e ni vikem ni e na vano vina ka ongo ko Wairarapa santa waka na ulu tinga e ni ongoe na ngauna ni mbata-mbata ni taka ni o ni mbula-mbula vina tiko Toso vina tiko na itavi, kanda waka isulu katakata tiko, me tango maki tiko na nonda mbula, ka menda kua ni tobi mate. Vike mni na ngei ngole vo mbeha mai, e viti ka sama I tiko, e na private contract mbeka, se ni sama I sema ke nandui utimuni, ra liu mbeha mai, ni mbula ni mata vina mai. O ni na rao ni reitha ni Lebuna vanua e rani o ngole kina mo lei waka sangara e sona I sulu ni katakata. Mera ni o ndara ka o maroi kina na nungumbula. E na singa ni kua au na veo setinga e ni e na songa na tutuku, local news e community news nga e Wairarapa. Ka ndananga I loba talanga na I tutuku membaletana misila. Me vai na mata sao ti sa kune na ikavani misila e na Wellington region. Aunanga I vosu tika ene ni tikinea. Na yotu o tinga ni ulutanga enda na iloba, enda na ngole ki viti, kanda iloba wala nga esona I tutuku, maina nonda vunolo mani e viti. Au sana ngole sara, menda iloba wala nga na dhavo e vola itu, ena vola tutuku, se community news, e Wairarapa. Veikemini na nonda o ni a rongodhambeka ni a ndua na wakatataro se na vei interview take a waka e thorati o ndua na marama dauni visele puni wai ko Dr. Claire French e na nona wakavatiko e na nona wakandindike wakavuli membaleta na wasa wakaviti au na wiliti ngani ndua na kena I wala tutuku a soli wapo ki e umbo ndo veira mai saintaka na consent form me wa ni ala ko wapo ki sovi kem ni asana interview take vi Dr. Claire French en nona sangatiko me wakandike ba nanga una ndo yado ki na ndo na lenga se emergency na kena wapos wapalangi na natural disaster dona veka vaya ka dikeva tikoko ya na kena waka yanga taki no, nonda vosa waka viti ena nga una yado kina dona lenga me wambira na une une se na kena a yado na lenga lebo a yado mai Hawks Bay dona nga una saoti so na veka vaya waka dikeva tiko ko Dr. Claire French. A unanuma moutoura nga unongo, me o babira vira kina vi Dr. Claire French, e na nona laveta dhaki tiko na nanda vosa, e na nona wakandindiki. E lebo na vosa enda rongo ato vua, e na nga unanda weekenda manda na interview vi Dr. French, enda na, e marau, e o manda nga, e marau na e logu, ni u rongo ato na nona, kilabi na katoke so na vosa, so sarana na vosa, Enda sapa kaa menda nguila dhawa, ka enda rongoza metuku na dhahi mai. Endo na tutuku ronga pinaka, u tali itakasara na nungu rongoza toka na nona wakandindike toka na marama vunu wengu. Weke mnina siya ni kile Dr. French, etiko I Wairarapa, ka ndo veira vunu welebu nda univisele, associate professor okoya, e ndo viva bulidi ndo ngole sombu talitinga na tambana ni non rabul buni wai men do le vito riveso e na sona veka baka buli au na wili eti ngani na nona baka ndindike na ipola sulie vekenda men do wili ka nini december ni sain taka kina na consent form au na wili eti ngani babalangi exploring the effect and meaning of Fijian and English language terms for nature and natural events Ata kapatiko na nona wakanditi ke ko Dr. Claire French en te kunenga ki Pure Huroa Messi University of New Zealand. na watongo na information sheet. Ni sambula vinaka na edhango ko Claire French au mwone vulia na University my Messi. Thank you for responding to our invitation to participate in interviews that will explore the meaning of Vosso Vakaviti, Fijian, and English language terms for nature and natural events. Please take the time to read the information below carefully and consider whether you would be willing to take part in this interview. What is the research and who are the researchers? This research is designed to help emergency management scientists get a better understanding of how Fijians in New Zealand who speak both Fijian and English use and understand words about nature and natural events. Different languages and cultures talk about nature and natural events differently, and individual words and phrases do not always have a clear counterpart in other languages. Findings from this research will help emergency management scientists better understand the difference and the similarities between Fijian and English when talking about nature and natural events, and help create emergency management communications that are meaningful and useful to the Fijian community within New Zealand. I am the lead investigator, Dr. Claire French. Auna sini wili ka ene na be ka tazoko ka tukuna tinga mo koea ni o koea e nona tiko na pagandindike o ngo ka liu takatala tinga na pagandindike ka tiko orto na oira na profesa oira na daubi babulidi era ratou tiko e na timi ni pagandindike o ea ka ra dhabitu mai na Messi University ka ra wili tanga waka nona thesis advisors. Who can take this research? We are seeking participants who are Fijian, speak both Fijian and English, and who are living in New Zealand. You must be 18 years or over to participate. Au sanaela tangai kia, we kemini na wakitabi, na wewuke wei Dr. Claire French, na walebu, na nomini sulia nomini ngauna, mera ni songa na kino Dr. Claire French, son of all the tutuku, membaleta, nonona wakandidike. And a donga na nga satu mayongo, aunange kere Dr. Claire French, mekirona vitala noa, merani, wakarita mokoya, sayato tibi, nonona wakandidike. Dosarmanda non de serre, menda na numi Dr. Claire French kina.
And beauty. I die, don't bury me. Scatter my ashes across Fiji and tell my friends, don't mourn for me. For I'm in heaven, I'm in Fiji. Now I can leave.
Chese mudunambitu enasere isaviti. Vinake nsarangole sarango mendorongota esotale naitutuku varautaki me mbaleta tinga na vitogiti ni misila nisame kativaki nisa kune naikava ni misila en Wellington region. Darongota saranaitutuku ya. Me mbaleta na misila na wilika tinga ni na zapuna imbalembale ni matirongo na misila. Na misila e ndua na mate mbimbi ka vende wavi waka levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu sio waka itikutiko mai waka itikutiko e ate roa New Zealandi ni mbera na embaki tinika viwa onusanga vulu ka viwa e rawa ni o tangumaki mai na misila. Na vuna ni mbera na ngaunongo e a senga ni ndua na weni mate ni misila, ka levu na tamata e ratauvi misila ni rasengone. Uira e rasudu mai e na malio ni embaki tinika diwa onsangavulu ka diwa, ke na embaki runa undolu ka va, ka senga ni tiko veira na vakandirindina ni rua na izula ni misila, ni oti e tinika rua na vula, na keni imbalimalikia ni oti na nomu embaki tinika rua na vula. Embaki tinika rua, ni oti, oti mai kuira na tiko, ni oti mai na embaki veri na pepei ya. Eva tambaki ndo tiko na tutuko ya veri na pepei, sara sivita mai na embaki tinika rua na vula. Erna sena mbeake ni tango mai ki baka tau zoko. Oira era sudu ni oti na embaki tinka di onsa vulka diwa, kasimbera ni zula waka rua, ena i zula ni misila, era senga ni rawa ni wakanda itaka, ka ke ara tobi misila, ena ndona ngauna sa oti, sa wakaturi mera zula ena na i zula ni tatarovi ni misila, na mams kena rubela. E rua na i waka rau ni waini mate ni MMR, ni oti na tinka rua ni wula ni nona sudu, e tango makira, e rauta ni diosa wulka diwa na pasende, na tamata mai na misila. Na idula ni tatarovi ni misila, se MMR, e ana misal mampen rubela, e tiko kina, indua na itutuku vinaka, ni vei tango maki, ka sa wakayanga takitiko mai New Zealandi, me tekevu mai na embaki tinka diwa, yo sanga vulu. Me wakanga na waini mate keve e wakanga taki e New Zealandi, Sandy Kevin na idula ni tatarovi na MMR me tango maka keina kena sa manindi keve tiko e na venga ona tauzoko. Ki ona vuda tiko mo bukete e bimbi mo di keva ni kusa tango maki vinaka maina misila, baleta ni na senga ni rao ni o zula,
e nei dule ni tatarovi ni e memar ni o mbukete tiko. Nā tawi mate ni misila e nā ngauna ni mbukete e waka lebutaka, nā waka lutu ke nā waka sudundole. Elwe nā ka mowewa saki taka, nā ndingdingi ni veitango maki ke nā nomu liuliu ni vengaravi waka tina, se lead maternity carer, se healthcare provider, nā nomu wunuai se o dhe endo reidiko, nā nomu vengaravi waka wunuai. Ke waka o sambu kete tiko. E rau ni o dhula e na idhule ni tata rovi ni MMR ni o sa waka suzoti na idhula na MMR e senga ni waka lengai ke waka o waka suzungwa ni leilei tiko. Na ikure ni waka rau ni MMR e vei tangumaki talanga vei ira e wunga na tamata waka wunga ke o mbukete se malumalumu na nomu I tatangu maki ni ango. Alwinaka vitala noa ke na nomu ndau ni vengaravi ni mula. Ke maka o sa dhulo tia na idhule ni tatarovi ni ngone e veibono tani. E ndondo nomu ndi kewa na nomu I vola tuituku ni o dhula mai vei nomu wuniwai. Nasi se ndau ni vengaravi ni mula mo wakandeitaka ni ko sa tangu maki vinaka. E sona vei matanitu, e rasulia na imatai ni wani mate ni misila, vei ira na ngone ni resembera ni vula tinikarua. Kandodono me waka turi vei rongo, me rataura e sona I waka rau, me ratango maki kina waka tauzoko. Ke waka e senga ni tiko vei kona nomu I vula tutuku, ni dhula ni tatarovi e vei wanua tani, e ndondono mo dhula e na I dhula ni tatarovi. E na vei wano tani. E tango maki veira e wunga na tamata me rataura e sotale na I wakarau. Nimbera ni o kongole ki wano tani e lovinaka wakandei taka ni o iko ke ira na leo ni nomu matamu wale dousa tango maki venaka mai na misila. O ira e rasimbera ni dhula wakarua e na I dhula ni tatarovi ni MMR era na ririko taki Waka lebu, waka mbimbi o ira nangone nramindami ke ira nangone lalai. Ke waka e tiko e na mali o ni wula va ke na tinikandua na embaki ni luvemu. Kai o vie mwole iwo no tani. Tarongi nomu buni wai, membaleta na idhula ni tatarovi na MMR, me rao ni idhula rao o luvemu, ka me tangu maki mai na misila, e na ngauna ni nomu ngandee. E na veitango maki sara veira e wunga na tamata, ke waka amera sa taura e soa tale na I waka rau. O koe ngona ke waka o senga ni waka ndeitaka, ke o a tango maki ka asuzu ni o te nandua mataini I chanueri ni embaki tini ka dhio o wansangu ka dhio a, sa waka turi mo dhula e na I dhula ni mbera niko mbiu wanua. Reitha na nomu wuni wai, nasi se dauni bingarabi ni mbula. E senga ni saumi na idhula ni tatarovi na MMR veira kede e New Zealandi e rasimbera ni e dhova na embakitin kawalu. Veitalia se dhava na ituwaki ni nomu dhuru wanua. E ave kemni na tiko na embakitin kawalu laksombu sin saumi na idhula ni MMR. Kemka o sa embakitin kawalu kasivia, E na senga ni saumi na idhule ni tatarovi ni MMR, ke waka o rao ni ngarabi waka bunuai ka waka I labutaki e New Zealandi. E a veira e rasa tundei tu e New Zealandi, erna sin sauma. Ve kem ni mbeka na maidhathaka na seasonal work scheme, so na veika vau ya vina mo ni taronga na nom ni mboso ni dhathaka.
Ovi wose e tu totolonga e ni semeri ni ndorongo dhe ndo tali na sere na kena sa maikadhiwaki ni sa tiko na ikavani kesi ni misila ka kuni mai ni katini karuo ni vula ko mei e na Wellington region ka kerei menta ngangarouni menta vitali no take waka vuvale menta waka reitake e ni veira na e sala ni nonda tango maki kent
Sana na ilenga na tiki na makawa
Kana ndomo I josa ena sere amania. Nina numiket sara na tabutu mai waini mbuka. Ni mbula ni matavina ma. Usana ngole sara kibiti. Menda I lovo langa eso na wala tutuku varaitha tiko. Na nonratu na wala tutuku mai viti. Membaleta na, na kena ilo viti uongo na constitution. Au vi uli kola nga eni endona wala tutuku erato mbita tiko mai na kena lako waboki tiko na, na constitutional review ya na, na constitution ambiu mai na ronondolu tinika tolu kasa waka edhori tiko na kena review na kaya erato mbita tiko mai villagers raise questions on Fijian identity and constitutional definitions identity debate dominates Garani Constitution Review Talks. Ya wira mai ngau. Nisa mbula binaka o kemnina wakanda mai ngau. Kemnina taubu na walebu na tutaka tiko na veikamba leti kenda. The debate over identity, culture and citizenship took center stage in Garani ngau yesterday as villagers voiced their opinions during the Constitutional Review Commission consultation led by Etuwate Satakala. Villagers at the community meeting to discuss concerns surrounding the 2013 constitution, with many focusing on the meaning and use of the term Fijian. Mr. Satakala said names were deeply connected to identity and heritage. Names are attached to customs, to land, to language and to a way of life, he said. For example, a Fijian has customs, land, language, and a way of life that's an indigenous Fijian's, that makes indigenous Fijians unique, he said. He also questioned the use of the word itoke, saying the term could apply more broadly across the Pacific region. When the term itoke is used, it can be transferable across countries such as Tonga. For Fiji people who are Fijian, indigenous Fijians should be distinctly related to their indigenous customs, languages and way of life. Mr. Satakala further suggested that if the term Fijian is reserved for indigenous Fijians, then a separate national identification term could be used for the wider population. The consultation in Garani is part of ongoing nationwide discussions aimed at gathering public views on possible constitutional changes. Dotal na itutuku au nanuma evinahamenda iloba na kena sa tete saratungango mai viti na HIV. Na kai tuku ni nioviti sa lako saratiko ngai dhaki na HIV infection. Ya na HIV ya e dhuru sa dhuru matu nanra na nonra na mati. Baleta na bibi na nonra dou wil visau se pakaya ngataka vata na ngaunera wakaanga taki na wenganga ni weva maten taki ra wakaanga taki na endo na izula no ili katal tinga ni wabala ngi na tutu kumena Fiji San kavola kokani ata na imatau na kai kune tuki ke ni leva weira na ndango ni mai viti rangone mataini tamata tambiani weekend na Indigenous Fijians kasa duro tiko irango ni ko ayado sarne mbakiviwa sa duro tu ina balilia na St. John's Hospital mai na isuba e dona kain dalo matar tar taki na ratu ibe na itu tumbu mer sa laivi ratu na lubenra mer sa lako baka vitalia tu na kain gay kune mai na dona baka ntitike ni o irango e lebo be ira ratu vi ratu go na HIV o go ka ro baka hanga taki tiko na itu la kar la ko tu ar sa sanga tu non rvale sar le tu nga ka le tauni le veru ngo ar la ko tiko mai en informal settlement mai su ven do ka ur na tu na squatters settlement le veru ngo rambiu kor tu mai ar la ko mai su va resin mai tu ba ka bina ka su va sanga ilu re tu ve na third world disease e ana ka ro ni do ka ia kama kalo loma ni tarai kenda sarti nga uirana kena bo i viti sartoso kenda nga na matainta matatambia ni nda sange i launre tiko i muri mbaleta na waka mu muri ke na lako wabo ki tu nira merangei ka tu nira sengani loma ni mai vale e a indo na ka inda rongoza waka lebo veira ra sa waka yanga takatu na wenga ngani veiva matintaki Ona wili ati kaya baba lang yun dona bol tutu or tong bitamay na Fiji San, meth needle sharing linked to Fiji HIV surge report. Experts warn needle sharing among meth users is accelerating HIV transmission in Fiji. Avola na ibola tutu ko kaneta na imatau, ena katin kalima ni May, ena singa na noa si warumbuka, Ronon do lurusa vulka wano. E na itamba da reida sarto nga. Rto le vida na dhoro vor sabi soli dhula toka. Needle sharing among methamphetamine users in Fiji has triggered what experts are calling the world's fastest growing HIV epidemic. A new Pacific Security College policy paper has warned lead author, Dr. Nicholas Thompson said the link between drug injection and HIV transmission in Fiji was now so severe that it required urgent national assessment. There is urgent need for rapid national and sub-regional assessments to better understand patterns of methamphetamine use, trafficking routes. Impacts on communities and links to wider health risks, such as HIV transmission, Dr. Thompson said. Dr. Audrey Aumua, Chief Executive Officer of the Fred Hollows Foundation New Zealand, said rising methamphetamine use, increasing HIV risk, and growing numbers of people presenting with complex mental health needs were clear signs Fiji's health system was under serious strain. Not only are these clear signals of systems under strain, they also reveal gaps in prevention, early intervention, and community-based care, Dr. Aumua said. HIV spreads rapidly when drug users share needles because infected blood passes directly between people. The paper, Turning the Tide Together, published yesterday by the Pacific Security College and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, calls for a Pacific Islands Forum-led regional summit in 2027 to develop a shared drug strategy for the Pacific. Notal na tutuku erto wala taltinga mena Fiji San, Kavola tinga ko kaneta nai matau, Women Carrying Burden of Fiji's Meth Crisis report finds. New regional paper says women and communities are carrying the social and economic toll of meth addiction. Women and families in Fiji are quietly shouldering the devastating social fallout of the country's worsening methamphetamine crisis, with communities left to fill the gaps. In overstretched health systems, a new regional policy paper has found Dr. Audrey Elmore, who is from Fiji and a chief executive officer of the Fred Hollows Foundation, New Zealand, said the crisis was being felt at family level. Women are caring for family members experiencing addiction. They're managing the social economic fallout, and in many cases, they are holding communities together as social cohesion strains, Dr. Aumua said. She said churches, women's groups, youth networks, local leaders were already responding by providing informal care and creating safe spaces, often with very little support or funding. A key priority should be ensuring that these community-led responses are not seen as peripheral, but as central to the health system approach, she said. Ross Ardern, a former New Zealand senior police officer with 40 years of Pacific experience, said law enforcement alone could not solve the problem. We must look to those in the community that can offer support to law enforcement and work with them, including our traditional leaders and civil society, Mr. Ardern said. The paper, Turning the Tide Together, released on Wednesday by the Pacific Security College and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, calls for Pacific Islands Forum-led regional summit in 2027 to develop a coordinated Pacific drug strategy. And Dona Wola Tutuku and the Rongoda Maivertuna Fiji's son, member letter to gonna kena tete na mate ongo na HIV, may na nondabunolo mani viti, mebaka ni sa tete sartiko ka sa in a very serious condition. Ana ka erto tuku na mai na orto na bakindi dike tigo me ba e ka tigo me ya o Dr. Aumua ni o irna e ka e kune o irna marama e radola tigo na be lenga ngo me baleta na kani HIV ni lenga ni bo vale o no uli ka wala nga ni na orto tuku na tambane ni o visa e na orto sa tu bata na sotia ke ira na opisa mera valuta eni na veka me mbalata na vaka yana tahi ni uwe nganga ni weba matetaki. Joint Anti-Drug Task Force launched in the West. Vula na vula tutuko Anish Nan. The Republic of Fiji Military Forces and Fiji Police Force has officially launched a joint counter-narcotics task force operation in the Western Division, marking the beginning of what authorities describe as an aggressive and sustained campaign against illicit drugs and transnational criminal activity. Dona ka e kone tigo ni e kai nagi tigo ni lebo na iwiliwili lebo ndundu ni baka yanga taki ni wenga ngani vama tintaki e kone tigo maia sasumakara. E anabunu e kone ni lako dhaki sarati nga na iwiliwili. Ka rato mbita toka mai na wola tukutuku ongo na Fiji Times. Nisa teka vu na kena norato dhaka bata na obisa ke rato na matebalu. E na maina katinika lima ni wola komei ana warumbuka. Sa liu taka tiko na norato dhaka na esa sabara na command ni headquarters joint task force command ka liutaka ko Brigadier General Manoa Ngandai na turanga ni ovisa superintendent ni ovisa Iowane Vaisewa na divisional police commander and SS Bakara ka sota leverto na senior police officers or na baka itutu lelevu high level operational arlay mbose na ndona high level operational meeting, but here to tambale ni matebalu me tātou waka kaukoa taka kina, se waka ngangato taka, na kena nrotou takataka wata, e na tuwa me waroba e dhori, kena kena waka e dhori aini, na kena sangai, me tamusuki na kena tete na wainganga ni bewa matintaki. E na nona wosa ko Brigadier General Ngandai, wakandei taka kina, ka kaetoka na tundei ni nonrato solia, na nonrato vya dhakadhaka wata me rato commit na military to fully support the police-led operation and stressed the importance of unity between the two organizations. Brigadier General Ngandai assured officers that all necessary manpower, operational support, and logistical resources have been committed to ensure the mission was carried out effectively and professionally. Responding on behalf of the Fiji Police Force, go mai rotuna tambani ni ovisa, na kai tukuna mai na norotu matana ovisa, SSP Vaisewa, wakabibina kabirotuna na RFMF na matevalu, mai viti, ena norotu duobata kena kena bibuke takiani, me vai tukuna toka mai talanga na komisina ni ovisa, ni orona, na tambani mateiwalu wat kena tambani ni ovisa, ena matentu koviti, rausa thakadakabata, ena non rausasanga, me tango maki koviti, mai na kena kautikuani, kena kena rebrevu, na wainganga ni veva matentaki, kena so na vekaya kune, ena organized crime. He said the joint operations would set a very high standard of cooperation, mutual respect, professionalism, discipline, and operational excellence. Following the meeting, personnel from the Joint Task Force Command, together with Delta and Echo companies, carried out a combined operational demonstrations, showcasing tactical readiness and interoperability between the two forces. In a strong warning directed at drug traffickers, as wande takisaranga mai ka sa soliani na nonroto warning ve irakede era vaka vaka tiko ina lomani mbai ni kauta tiko mai na wenga ngani ve pamatinta ki kiviti sa soliani virto na warning mai virto na visa ke ira na na matevalu. In a strong warning directed at drug traffickers, suppliers and criminal syndicates, Fiji Military Force and Fiji Police Force declared that illegal drug activities will not be tolerated. Yes, and I'm saying that I'm going to do a one-way na rani devura the bulekina. Nira to sa wasa tukumaya na oro na matewalu watake na obisa eviti. The Joint Counter-Narcotics Task Force will relentlessly pursue those who profit from the suffering of our people, the statement said. Sarto wakande taka, orto na ovisa niviti, kena matei walu niviti, ni sana yadoike, sana tinike, na nonra wakalolona taitiko irna nonda, ena vanu oviti, ni sa kunekina na nonra wakayanga taka, mera le waka I lau taki iraki na, o ira rakauta tiku aine na oinga ngani wama tintaki, kar le walolo makina, o ira na nonda, e na nonda bunolo mani eviti. E andona I wasa, e to toka ni nda reitha, ni rato sa tomboka rawana tikinea, orto na tambana ni ovisa, ke ira na tambana ni, ni mateiwalu eviti.
Somos en amanda na loloma se va camode veao you lapo o somos en amanda na loloma se tatau you love. uni me andova na una me una le suta mai sadina di ruyawa no mutakani momba uvola Kilai Sadina Niruyawa Nomutakali Momba Vola Vola Mai Vivekilai Aukerea the Nomudina Ive na numi ke na masu me adoba na hauna moni ne suta
Toka waka o tēnā ndomo I chese muduna mbitu e na sere o sombo sengamanda na iloloma. Weke mini nange ngole wo mai ni raitha pinakana no mani mpula, ni maroroya. Wambi mbiti o weke mini na ngole tiko mai waka seasonal work. Me wawa kaitha waka tiko ene na vitha na madawa saoti ni etiko na ndui ndui. Nyo ira rakilai ni rongole mai na seasonal work, ke ira rongole mai na private contractors. E tiko na nduindui ni veindindinaiti ni matantu koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve kemini mbeka na ngole mai na private contractor, ya wili kino kemini na viticulture, horticulture, na maithavake na tapane ni teitei kena longa ni veikau, Dua tani na ikotokoto e toka wiki mnikia. Kini mbalimbale ni kaya toka na nona pamatala na turanga mata kiviti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbombola. Nandu indu e tiku ike ni oke mni na ngole maina seasonal work e vindindi na tina matentuko New Zealand kei viti. Sapakanda waritu na itubutuwa membaleta na numuni ngole mai na nomini maingarawi, e na wanoa ni ndutuki, na wanoa ni tathaka, e nduinduiti hove ira na huma e na private scheme, or na private contract. Or na private contract, ngo rabuka nga e no ira na itauke ni tathaka, rangole ani kiviti, kara ngole mbeke nandua na hotela, la imbite kina eso na tutuka thivaki, me o koe via mai tathaka e New Zealand, ngole mai kina hotela o ka, kama interview, sa ni fill form sa rekia. Senga ni tiko na nona waka na nanu na tambana ni matentu ena nomini ngole mai. Yana wanua endo kune kina ni ndui na I woki woki ndui na I moi moi ni nomini ngole mai kina na wanua ngoko Aotearoa. Sona ka endo lorai. Baleta ni sini tanko magi tiko o kemini na ngole mai na private contract e na vendinde nati ni matentu o Nisalandi kena matentu koviti. E lunga tiko kena sona I moi moi ni kena lorai dake mai e sona lenga endo mai ato o kendo na Fiji diaspora mbeka wambimbi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndi kema tiko na Fiji diaspora I Nisalandi raramba. E tondo wakailoba ni kone tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tiko na loma ni veindili zati ni matentuko ni selandi kina matentuko viti. Ke kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na muni mbula ni ngole mai Bila to ni selanti, oni nanu mbeka ni nama yali, lebo na kani rani boka thora, oni naseni kune dahi mikina, endo bola ye lebo na itu tuhu. E suave ki mai mina satiko makawa tiko e atero ni selanti, e na rawa ni ndikeba, e sona imui mui ni sanga soni binaka rani kune na itu tuhu, ni ngole I balbile wai, se suambeka na... Vika e mbiu mai e na newspaper ndaro ni reidhi kia na e sona I tutuku. E sanga soa ni rongi na kaya ndona panua e kere I tuki na muni nganga rauni. Ni tango mai kike muni, tango mai kana no muni mbula, mera marau irna weka muni mai na noando pinu olomani mai viti, ka kenda mai tiku mbula mbula, ka marau tiku, ka vei rei reidhi o kenda na tiku ongo e ateroni. Sana yang toka ikiana nungu vengkara viveke mnii vinawa lebe viveke mnii na sema rao mai. Yusara ni ndona ceremony na numikina mekautikenda ani nisana maithava na nungu vengkara viveke mnii. Ongo ngako Elisabethi samanunu wangani vala waka mode tika eni viveke mnii ena wano vinaka ongo.
Tu ya lu ya lu do moni tale vende la nan roca roca kena kena da kau tu di wai sau na vei seni tau non guvanua No uva nua I marau Tau ka divi ira lesu Luve mutu iaua Merra lesu tale mai Kina vanua ni tanra Delu ni amo Nai alo tale na Nongu vanua, nongu vanua I marau Kando moni Ai moi ni salu salu Ei nai lumu ni moni Delu ni alo Nai amo tale na Nongu vanua Nongu vanua I ma Nongu vanua, I marau. Nongu vanua, I marau.
Nongu rako, anara rau kina da. asavata.